Rush Up Box, a brother of Uganda. Magic Pan Production. Rush Up Box, a brother of Uganda. Ebintu by'omuwalaze bitamye, kutiribisa munyinze kunzitayi.
Umamuko pepe kikwate faya, upapiriza linda kulinye haya.
Ebintu by'omuwalaze bitamye, kutiribisa munyinze kunzitayi.
Umamuko pepe kikwate faya, upapiriza linda kulinye haya.
Buli lunaku ndize ininga nesala omukwayi kunkokonya. Baby, obeera onsuutiriza onkubira obusimu bw'omisinga. Really, lwaki onfiirinza ogankubya mu mpale zifurizinga. Pretty, oza tubeere play obusimu bw'onkubira sente ng'ozisaba bintamye ez'onziba.
Not like that, mbusi kwabara kumisinga. I love you, say ya. Ebyonkolera nsimba chi, baby. You got me, we meant to be together. Buli kitundu kubura mugunze. Nebubura onsigala ninze. Nebubura onsigala ninze.
Ebintu by'omuwalaze bitamye, kutiribisa munyinze kunzitayi.
Umamuko pepe kikwate faya, upapiriza linda kulinye haya.
Ebintu by'omuwalaze bitamye, kutiribisa munyinze kunzitayi.
Umamuko pepe kikwate faya, upapiriza linda kulinye haya.
Nakwagala we be together, kubyonkola saze ongeze. Wenkukwata kose mmerayo, newenkugamba kero yomba. Mumi kwano joka lenga nswala. Baby tu, baby nga biswaza. Ejikumba nejanja waza. Tonda baonde kamu kuswala. Omela mitanse ni kuchocha. Sichaya gala nonya botomeza.
Osura dare bigambo byoyogera. Kwagara kufo chimanyi na we daddy. Sebondeka wano chimanyi na venzita. Kumamuko na we kwa tigira po.
Na kwagara we be together. Uyongola saze ongeze. Ebintu by'omuwalaze bitamye, kutiribisa munyinze kunzitayi.
Umamuko pepe kikwate faya, upapiriza linda kulinye haya.
Ebintu by'omuwalaze bitamye, kutiribisa munyinze kunzitayi.
Umamuko pepe kikwate faya, upapiriza linda kulinye haya.
Ezenviri ani nezikuwa, chipusike nina byongambi tumia. Yelu munde wagana nomulia, magala chava kazi matusobera. Mikwano jajinyumiza nsubuga, zolugendo siba wansubuga. Jonkulo tonela nsubuga, ebintu by'omuwalaze bitamye.
Kulete deka chai hiya dia,
bitamye.
Umamuko nawe kwa tirira po.
Ebintu by'omuwalaze bitamye, kutiribisa munyinze kunzitayi.
Umamuko pepe kikwate faya, upapiriza linda kulinye haya.
Ebintu by'omuwalaze bitamye, kutiribisa munyinze kunzitayi.
Umamuko pepe kikwate faya, upapiriza linda kulinye haya.